Hey. You want more?
Alikina Mudongo.
What do you have
to say?
Black Monkey's record.
Kuna kastori nataka niwaambie tegeni sikio. Kuna kastori nataka niwachapie nipeni sikio. Vijana, ukisikia amekwambia ko kwa mama kechunga sana. Ukisikia amekwambia ko kwa mama kechunga sana. Kijana anakudanganya ko kwa mama ke kumbe alikupanga. Kijana, bebu sinipigie simu niko kwa mama nguwe, kumbe ata yuko na mama ke anasugulia babue. Bebu sinipigie simu niko kwa mama nguwe, kumbe ata yuko na mama ke anasugulia babue. Agedina Mudongo, Agedina Mudongo. Akikwambia mami amekusalimia, anatafuta venye wewe atakuchorea. Akikwambia kopisi na unatuanga na kazie, nadhani ameng'ara hivi na jempiga tarwabewe. Juzi amehamia wandi bado uko besitawe, my guy unalala chini nata unangata kerae. Agedina Mudongo, Nyerera Mudongo, Agedina Mudongo, Nyerera Mudongo. Anakudanganya na nataka umwamini,
sijaribu
nosipo mwamini. Anakula moto, anakudanganya na nataka umwamini, nosipo mwamini. Anakula moto, akikula moto kula kokoto,
yani ukauke.
Akikula moto kula kokoto,
auka ndugu yao. Magedie, 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 magedie.
Bebu sinipigie simu niko kwa mama nguwe, kumbe ata yuko na mama ke anasugulia babue. Bebu sinipigie simu niko kwa mama nguwe, kumbe ata yuko na mama ke anasugulia babue.